Crunch Beat.
Biggie bang bang.
Biggie biggie. Heavy heavy. Heavy woman. Haba. Biggie biggie. Heavy heavy.
Oh. Yeah. You're the one I want though. Before my liver start to fail.
Fikra zako na miniko magendo. Habari zote za skendo sijelifu wapendo. And you know I want you right now. Baby ngira nduva. Baby nzera. Talk to me right now. Yeah. uzuri wake. Baby na mimi kina binadamu ana madhaifu yake. Oh baby nani yangu nayejua na nakabiliana nayo, ila mwenzio sitojua kwa kosa la kuumiza moyo wako. Oh nisamehe
tena najuta, najuta moyo
Ibilisi mama. Tena usiku silali, labda nilechoka ama nilale. Mama na picha yako kifuani ndo nijisuku nami, ya unaniwaza
baby.
Ama tama kwangu nisha gagate, haja nyone, haja kanyone, haja nyone, haja nyone, haja kanyone, haja nyone.
RJ, the DJ.
Life again, Baraka, the Prince.
RJ, the DJ, all day, baby.
Nikisema nilipize ubaya huu kwangu na mana. Na nitabaki kuifanya siri yangu wako ubaya. Umenifanya nijute, imekuwa ni tabu ni kwangu. Kipindi licho kukose, ukaweka adhabu ni kwangu. Au kisa kiokote, ikashusha thamani ya pendo langu. Utaponiona popote, usisite tu masalam kwangu. Nitapokea
pole
iwe, mwenzako
pole iwe,
niwe peke yangu
pole iwe,
wewe ni mwiko
pole iwe,
hata inafunzo kwangu
pole iwe.
Oh jamani
pole iwe,
mime nitamomba Mungu
pole iwe,
anipe wangu
pole iwe,
kuliko yako machungu. Shindo dago ya sema, kama kijaribu nitachekwa na dunia zima. Nadharani mdomo nitafunga kuyongelea, walo fithani kwa ubaya tajaribu kuyongelea. Bola niwe peke yangu japo machungu na
tuku. kila she dondosh.
She come for oh my god when she come for oh my god when she come for the area
so all the man them Joe Ajo all the boys down Kulogo.
You're failing me, baby, while I'm golo. I'm the king of the kunto. And they're loving the way I do this, uncle. Yeah. I'm a kawal and jogodo. Step that baby, come be mine now. Hello, my shita. In all the days, you don't take. Hey, hello, my shita. Say, baby, give me your low. Hello, my shita. Because I love you with all my heart. Come, Roma
pass me na na. Oh, wind up,
go do,
hey girl,
go do,
oh ma,
go do,
school school,
go do,
tali aina,
go do,
oh mama,
go do,
oh father,
go do,
oh nana,
go do.
I said go yard,
go do,
no other,
go do,
Asia,
go do,
China,
go do,
you know I wanna,
go do,
control,
go do,
oh cha,
go do,
oh ah,
go do,
oh ma. Love is in the eyes of the beholder, oh, oh my God. If you give me love, I give you more, oh.